Amos music. Inna every day. Hiyo power music. Runnin' by the bed. Tuko hapa kazini tunafanya, tunakaza, tunataka hela every day. Maisha nini sawa kama hela ziko, hivyo ndivyo kaza every day. Alright then. Tuko hapa kazini tunafanya, tunakaza, tunataka hela every day. Kama una hela mkono notafanya je. Hata kama wenye wivu wanapiga kelele, hatuchuki tunajua tuko na family. To the right, to the left, tunakaza nyayo. Kama una nguvu chali kuna time gayo. Tunakaza bonde, hadi bonde kama wili baro. Kuna wana futi bario. Nina anatakupa kama utaki kuwa so. Dunia nikali kwele takupa mafimbo. Fanya sana, kaza sana, unaise murembo. Bako takuwa mfalume. Alright then. Tuko hapa kazini tunafanya, tunakaza, tunataka hela every day. Maisha nini sawa kama hela ziko, hivyo ndivyo kaza every day. Alright then. Tuko hapa kazini tunafanya, tunakaza, tunataka hela every day. Maisha nini sawa kama hela ziko, hivyo ndivyo kaza every day. Tuko na majare wagyo tugaria, obusiko burungi na boni tumiga. Omuturi mukirabu tusasanya, abatali na majamu sonda babwe yokia. Tunafanya kazi ndiyo mana tuko na maboma. Inasola sini one nkiende sabimani. Na kaza mwendo ata kama jua inachoma. Jua mitakula kama boss. Alright then. Tuko mbeka ni valentinga. Mari mvunya situri mkarina. Atenda kupora maliko zari ankaha. Ubongo butabura no vieteza. Kumbia mamuno chari no hedera. Tukera hamabia ipenu tukora. Ewa inezirungi tusipinga. Bali hakukudu neba karakata. Tuko hapa kazini tunafanya, tunakaza, tunataka hela every day. Maisha nini sawa kama hela ziko, hivyo ndivyo kaza every day. Alright then. Tuko hapa kazini tunafanya, tunakaza, tunataka hela every day. Maisha nini sawa kama hela ziko, hivyo ndivyo kaza every day. Tunafanya, tunakaza, tukipata, tunakula. Tunafanya, tunakaza, tukipata, tunakula. Tunafanya, tunakaza, tukipata, tunakula. Tunafanya hela every day. Warembo wazuri wanatufata. Yani awa wame watakavyo tunawapa. Hawalinja kama tuko wanashiba. Tunawashika kama queen. Ndiyo mana tunafanya, tunakaza, tukipata, tunakula. Tunafanya, tunakaza, tukipata, tunakula. Tunafanya, tunakaza, tukipata, tunakula. Tunafanya hela every day. Tuko hapa kazini tunafanya, tunakaza, tunataka hela every day. Maisha nini sawa kama hela ziko, hivyo ndivyo kaza every day. Alright then. Tuko hapa kazini tunafanya, tunakaza, tunataka hela every day. Maisha nini sawa.